Siezi kumbuka nikiwa soba, na try to open up, na wanani lenga. Saa zingine nasikia kujimada, leta tu mama minajikaza. Siwezi kuepa cause najua I'm the man. So lazima mimi nijikaze, don't you worry my babe. Lakini kisha fika usiku, mina cry oh my babe. So mina cry for my lord, cry for my lord, cry for my lord. Unipe strength to go on, strength to go on, strength to go on. Oh, oh. Cry for my lord, cry for my lord, cry for my lord.
Strength to go on, strength to go on,
strength to go on. Oh, oh, oh. Aye. Yeah. Check it. Dreams iko most, lakini bado pia mashida ziko most. Kwa akili mina feel nikana lost. Sina adimanzi ya naweza ni comfort. Wengine wana face to depression. Ukifail usi tense yo ni lesson. Mambo ya Mungu joni mingi ujui kesho. Bora ulianza kwevo try kumaliza. Maheta wako wengi yo ni kazi yao. Dunia wezi bila mani paki yao. Sikila mtu wana kupenda na kutakia. Usi try kuwa bamba usi back it down. Usi started tujaribu paka siku ita work. Zidi songa mbele usi try kurudi back. Chunga watu wenye wako close stab your back. Kuna time itafika utalisha pia farm. Na zidi songa mbele, minataka tuku ball kama Pele. Na zidi songa mbele, minataka tuni ball kama Pele. So lazima mimi nijikaze, don't you worry my babe. Lakini kisha fika usiku, mina cry oh my babe. So mina cry for my lord, cry for my lord, cry for my lord. Unipe strength to go on, strength to go on, strength to go on. Cry for my lord.